Miguu yako kibudu mededi. Afanya utakavyo wa bredi. Baby, baby, tuspendi. Pashenye mafupi no dedi. Oko, nishike oko. Oko, baby, oko. Oko, nishike oko. Oko, baby, oko. Shindani na Bikaragos. Oh, Bikaragos. Usije ukamwaga mwenza uta lost. Oh, utani maliza. Oko, nishike oko. Oko, baby oko. Oko, nishike oko.
Una hope na Mona Lisa na Aisha. Wakati unanimaliza, unanimaliza. When do nani fana ni fire. Oh, wale vikaragosyo. Wapi, 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 wapi nishike. Wapi nishike uku. Wapi, wapi nishike uku. Oh, 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 nisana, nisana. Oh, wale nyana kidiala. Nani maliza hoko, nishike hoko. Hoko, baby hoko. Hoko, mi nishike hoko. Hoko, baby hoko. Kata kidogo, nata na mikogo. Ataka kidogo, ya sweet kama jojo, katoto kamoto. Kata kidogo, nata na mikogo, ataka kidogo. Ya sweet kama jojo, katoto kamoto. Oh, nisana, nisana. Oh,